bavandimwe mumeze nk'uyu musore w'umupfapfa. Ikintu cyose utekereza, utekereza ko ari icyawe? Ese iyo umaze kukironka ugikoresha ute? Ukora nk'uyu musore, akoresheje ibintu bye mu byo kwinezeza zimaze gushira, ndetse n'inshuti ze nazo ziba zirarangiye. Abonye kubaho bimaze kumugora, nibwo yibwiye yuko gutura imuhira ari byo bifite akamaro. Wenda hambere yagomezaga kumvikana nabi n'abo bavukana, kuko yibwiraga ngo amarisha yagumye kuba mabi cyane. Nyuma y'ibyo nibwo yabonye yuko ndetse abagaragu base bari bafite ibyo kurya byinshi cyane bibahagije. Komeza kumva kugira ngo wumve menshi. Bongere turebe inshusho y'15. Ko uwo musore yegereje imuhira, ise yirukanka kumwakira no kumwiyegereza imuhira. Nuko uwo musore abwira se ati, "Data, nakoshe mu ijuru ndetse n'imbere yawe, sinkwiriye kwitwa umwana wawe kandi." Nuko ise abwira abagaragu bati, "Nimugende murebe ihuzu nziza cyane ndetse n'urupeta, maze mumwambike n'ibirato ku maguru yiwe." Kandi abategeka kubaga inka ibyibushye kugira ngo barye banezerwe, kuko uwo mubyeyi yavuze ngo, "Uyu mwana wanje yari yarapfuye none kandi nkaba mbonye azutse, yari yazimiye none kandi nongeye kumuronka." Nuko uwo mubyeyi n'abo bagaragu be batangira kunezerwa cyane. Nuko wa mwana we w'imfura ahingutse arushye yari yiriwe akora, yumva umunezero mwinshi abantu babe baririmba ku ijwi rirenga, ahamagara umwe mu bagaragu aramubaza ati, "Niki cyabaye aho imuhira?" Aramusubiza ati, "Murumuna wawe yatashye, kandi iso yamubagiye inka. Ubu nyine abantu ko baranezerwa ni wowe uwo munezero uhaye wumva." Nuko uwo musore ngo arababara cyane, maze asanga se aramubwira. Aramubwira ati, "Njyewe dore tubanye ibihe birebire, kandi nagukoreye byinshi, kandi ntabwo nari nagucumuraho, ariko ntabwo urambagira inka kugira ngo nezerwe n'abavandimwe. Ariko none uyu mwana wawe ubwo atahutse yaramaze kwica ibintu nabi mu buhehesi, umubagiye inka." Maze se aramusubiza ati, "Mwana wanje, dore tubanye nawe iminsi yose, kandi dore ibyo ntunze byose n'ibyawe. O, biradukwiye ngo tunezerwe, kuko uyu murumuna wawe yari yapfuye none akaba yazutse, yari yatakaye none kandi twongeye kumuronga."